Clash on the deck.
Chidoogie doogie, doogie doogie, ay.
3225 Music.
Exclusive from ZamUp.co.
Black Dog. Bama vipanga u gangsta kuma bakaribo paper po cheesy. Isesitima faking and real life tidi chena muizi. Nikonda drag, no wonder cinema peze kamo mumadizi. Big shout out kulika green, iloko kapena kachizi. I'm on top, ufuru nifuno zipaya na kwela katawa. Flag isi zaka kwapo, I think cheni inaimwesa kapawa. Sunga chipaye chidogi dogi ngatu ufu na funsa bazawa. Nikonda hip hop ufuru Aisha, mwene ya kondera zawa. Mwene ya kondera zawa. Chidogi dogi ay. Property. Nikuti kwene unamvera rapa na ka voice katena. Wakari kupkalala pukalala, ise tetenga katema. Nima basi ya anda ota nikafulowa bakangi upema. Fulu levins, suzaka nimvera po kukamba tinalema. Afuno linga nizalevona ine komaenda na ganda. Ine nilina mafanzi kulikose kose na kumukanda. Suni ziba bwino ndine chinyanja, iwe ndiwe waku Rwanda. Nikayambo kamba kamba mafaki nishikwa sira na zanda. Gero ni wachani ngati haribe ndalama haribe na taku. Shout out kuli vimagero vonse vene vina ni kanapu. 80% ya magero pa mazabuka ni inadiapu. Inadiapu kumozi na uja wamu favorite kapu. Jine rapa pa marapa ziba gai gai wamene sapaiwa. Maflozi yabo ni mabiefu ero yanga ni mugaiwa. I'm untouchable, ise boy siti chaiwa chaiwa. Vela veni kamba noti marabishi yene ya taiwa taiwa. Dio zoipa zima wama ukafaka tu piri piri. Elo chifuwa kachima wama ukafaka tu jiri jiri. Nika flow aniba kunkulusa fulu chigiri giri. Nyimbo zanga zipusa nako na yo makiri kiri. Makiri kiri. Managers sika pande. Awe, skinga pande. Rasbax. Mr. Mumbo. Mike Knight, King Lion.
Bazoo.
Vanyongo. Blonde Sana.
Ella.
Big Fish. Osas. Mushika Boa. TNT Babasa BP.
Exclusive from ZamUp.co.